sizemwe nyenerero twasigaranye bagenzi bacu muri kiganiro dusangira ijambo.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Abasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, kandi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye hano kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cyanone turaha ijambo abaturage baturiye umupaka w'Akanyaru uhuza igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Ni ku ngingo y'imigenderanire ku baturage b'ibihugu byombi. Hashize iminsi humvikana amagambo arema agatima rubanda ku mpande zombi ko imibano y'ibihugu byamye bisangira kabisi n'agahiye ko yaba igiye kuzanzamuka. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yari yatangaje ko hari intambwe nziza igamije kuzahura imigenderanire imaze imyaka igera muri itandatu yarazambye.
Navuga rero ko hari intambwe igenda iterwa ishimishije, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'Abarundi n'Abanyarwanda abantu uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi, ndetse n'ibijyajyaga bitera ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za Kibira na Nyungwe. Hari abantu bitwaje intwaro bambuka bagatera u Rwanda bakongera bakaburira mu Kibira. Ibyo turagenda tubyumvikanaho n'Abarundi ko tuzagenza icyo kibazo kugira ngo kiveho burundu. Ababiri inyuma rero bazarushaho kugira ibyago icyo kintu. N'ubundi ntabwo ari ikintu cyari kigoye cyane, gusa ni nka menasi n'akantu n'ubuntu, ariko ubundi ubwo biraza kurushaho gutungana.
Ku ruhande rw'u Burundi naho mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana imbwirwaruhame z'abategetsi zumvikanisha ko ibintu byaba bigiye kujya mu buryo. Gusa mu gihe u Rwanda rwafunguye imipaka yarwo yo ku butaka iruhuza n'ibindi bihugu bituranye, ngo hari ibyo rutarubahiriza kubireba u Burundi binafatwa nk'izingiro ry'ikibazo gituma u Burundi budahita bufungura imipaka yabwo. Uko niko Madamu Ines Sonia Niyubahwe uvugira Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi yabitangaje.
Burundi bwarasavye u Rwanda yuko gotanga Abarundi basanzwe bari mu Rwanda bagirizwa yuko bashatse kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Ico nikirashyirwa mu ngiro. Kubw'ivyo rero imigenderanire iriho ni myiza, mugabo turacakeneye kwitosora n'ico gituma imbibe zitaruguruka.
Ku ruhande rw'u Rwanda, umutegetsi wa vuba uheruka kumvikana ko moza kuri iyo mibano y'u Rwanda n'u Burundi ni Bwana Edouard Ngirente, umukuru wa guverinoma mu Rwanda. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe Ngirente bamubajije aho urugendo rwo kuzahura imibano rwabarugeze.
Kuri iki kibazo nagira mvuge ko kirimo kuganirwa kandi ibiganiro bigeze kure. Ntabwo ndajya mu kubabwira ngo haza guherekanya kanaka na kanaka, ntabyo guherekanya ndi buvuge hano, ariko nagira mvuge ko iyo guverinoma ziyemeje kuganira ikibazo irakiganira, kandi guverinoma y'u Rwanda n'u Burundi tumaze iminsi duhererekanya intumwa ziva i Burundi ziza mu Rwanda, iza mu Rwanda zigi Burundi, ibiganiro bihagaze neza. Nababwira ko umwana wacu mu Burundi urimo kubyuka ujya heza. Nta details ndari ko ndajya mbabwira ko umubano wacu n'u Burundi urimo kugenda ubyuka umera neza, n'ibipaka kabisa izafungurwa mu gihe cya vuba. So ikiziro kirahari, kandi ni icyemezo cyafashwe n'ibihugu byombi cyo kugira ngo umubano ubyuke kandi ubyuke neza.
Nkabibutsa ko itosekara ry'iyi mibano rifata umuzi cyane ahagana mu mwaka w'2015 ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza. Muri uwo mwaka nyine yashatse kwiyamamariza indi manda, ariko ivukamo ibibazo byatumye u Burundi bushinja u Rwanda mu buryo bweruye ko rwashyigikiye abashatse guherekanya kwigendera. Ni ibirego u Rwanda rwamaganiye kure. Muri iki kiganiro murumva imibereho y'abaturiye umupaka w'Akanyaru kugeza ubu biboneka ko hamwe hahindutse amatongo. Murumva ko biteguye kuba imipaka yafungurwa. Turanumva ikingingo hivuze mu rwego rw'imigenderanire n'ubukungu. Mbahaye ikaze. Dutangiranye na bwana Elia Ngenda Kumana ari kumwe na bagenzi be.
Ntako batagize nkuko bari babitangaje yuko umupaka uzafunguka tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu niba nibuka neza. Cyashyizwe mu bikorwa. Cyashyizwe mu bikorwa twe nk'abantu batuye hano ku mupaka twarabibonye, umupaka warafungutse uwo munsi. Twe twari tuzi yuko nyine dushobora kwambuka tukajya Burundi nk'ibisanzwe. Tariki 7 harageze tujya hariya ku mupaka imikuru y'immigration baduhutuje to twumvaga ko muri twe byarangiye tugomba kwambuka tukajya Burundi. Ariko bamwe muri twe bageze kwane rwo hakurya twasanze abapolisi b'i Burundi batubwira bati twebwe ntago byemeye ko muza mwebwe iwanyu bakinguye ariko twebwe ntago turakingura mugenewe mutegereje natwe tuzakingura leta nibitangaza twebwe ntago hakinguye no kuvuga ngo twebwe isaha nyine kibereye hangaha gurutse tuzi neza ko hano ku Rwanda rw'Rwanda harakinguye Burundi nabwo hafunguye umva ko haracyari mikibazo gikomeye
kuba bashobora kuba bafungura iyo mipaka impande zombi mu byiteguye mute
tubyiteguye neza cyane dore ko hanini umupaka n'ubuzima bwacu abantu batuye muri aka gace bose ubuzima bwabo bushingiye kuri uyu mupaka business nyinshi zikorerwa hano zishingiye kuri uyu mupaka. Ni nayo mpamvu ubona imishinga myinshi yagiye ihagarara y'abaturage ndetse bamwe na bamwe mu bari bifite bakimuka bakigendera kuko nta bikorwa byari bikijya imbere. No kuvuga ngo rero baramutse bakinguye hakurya nabo baramutse bakinguye nta kibazo rwose twabyakira neza kandi twabyishimira.
Abasirikare turi kubona hano ku mupaka barasanzwe bahagenda cyangwa ni mu bihe bidasanzwe?
Oya, barasanzwe bashinzwe umutekano nta kibazo. Hano ni ku mupaka bakondora umupaka nta kibazo
baragarura mwiyumvise mute?
Okay, twebwe muri twe twumvaga yuko twari dufite icyambere twari dufite ibyishimo by'uko ubuzima bugiye kongera bukasubira ku murongo. Noneho uwo munsi uriya munsi buriya nubwo twari twambutse ntago byayivuze ko tugiye gukoraho ibikorwa cyangwa se gushaka y'amafaranga. Oya, twari twambutse ngo turebe yuko koko urujya n'uruza rwagarutse kuko bimaze gupfa nyine twese twabonye yuko n'ubundi ibintu bikiri bya bindi ntago byadushimishije. Bamwe muri twe bumvaga ko bagiye kwambuka hakurya bakabajya muri restora bakaka ibyo kurya bakajya mu kabari bakaka icyo kunywa cyane cyane kari akamosteri kaho abantu bumvaga ko bagiye kongera bakagasoma ariko bagarukiye mu kiraro nta n'umwe wahageze.
Uravuga amosteri bok?
Yes, nta n'umwe wahageze rwose bagarukiye mu kiraro.
Mwari muyikumbuye
cyane imyaka arishize ari myinshi.
None se kwa kundi abantu begereye imipaka habaho tugira twa panya twatundi bitango ninja ya panya utwibusa ntabwo ubungu bishobora kunyura mu buryo wenda bitewe n'amategeko ariko ikagera hano
ziriya nzira nta twe nkano turi umupaka ntago tuzemera uretse ko hano nta nizi hari aho wanyura hose ngira ngo ntubyiboneye aho wanyura hose wafatwa na ntazihari
ndabona ngo hararinzwe mu buryo
aba harinzwe mu buryo bukomeye nta hantu wanyura. Nta hantu wanyuretse gutegereza umupaka ukagenda nta kindi.
Ibyifuzo noneho biracyari bya bindi n'ubundi ku bantu baturiye umupaka
cyane rwose. Ibyifuzo biracyari bya bindi kuko twe iyi saha tuzi neza yuko pe hano iwacu ku Rwanda rw'u Rwanda harakinguye ariko urabona ko ikibazo kiracyari hakurya i Burundi ntabwo ho hakinguye. Ntabwo ngo twe rero turacyafite ikibazo nk'uko ubushize mwatubwiraga yuko hari ibiganiro bihari mu rwego rwa diplomasi. Yego, twavuga tuti nibakomeze nakomeze baganire babikemure imigenderanire yongere igaruke hagati y'abanyarwanda n'abarundi.
Hariya mbere wakoraga iki mbere yuko bafunga imipaka?
Mbere yuko bafunga imipaka nge nari umuntu ucuruza inyama mucoma.
Mucoma
hano ku muhanda ku mupaka w'Akanyaru.
Ku buryo bafunguye umupaka wabisubiramo cyangwa wa
cyane rwose cyane nakongera nkajya kurangura ihene nkacuruza ibintu bikagenda neza ariko ubu ngubu ntabwo byakunda wenda sinzi niba babyumva mu biganiro bagirana bazagerageza kumvikana ku kintu giteye gitya. Niko urabona mbere y'uko umupaka ufungwa ku bw'impamvu za COVID harakantu kari gahari hano ku mpaka twi nk'abantu baturiye ku mpaka ari ikintu cyakundaga kutubaho ugasanga nk'umuntu aturuka hano mu Rwanda akajya hakurya Burundi noneho yajya Burundi akaba yahohoterwa bo noneho umurundi we yaza hano rwose akisanzura agakora ibyo ashaka byose ntihagira umuntu umukoza n'urwara agasubirayo amahoro
abarundi babyita kwidegenza harimo n'imbyakirwa n'abanyarwanda barabivuga
gutyo nuko uvuga ngo bo baridegembyaga noneho twebwe ugasanga kujya hakurya turagenda twikandagira ariko bo bakaza batikandagira icyo kintu nacyo bazakivugeho bareho uburyo bagishyira mu bikorwa nacyo bazakiganireho kuko yego bashobora gufungura yego none umunyarwanda yavana agiye guhaha i Burundi byabagaho umuntu akajya guhaha i Burundi yagera hariya kuri bariyeri ku mpaka cyahashye bakabimwambura akaza gutyo kandi yari yahashye ariko umuntu agaturuka i Burundi afite imodoka agapakira imodoka y'ibirayi wakanyura hano agahita akagenda rwose ntihagire umukoraho
abana bo babyemeze bagerageza kwambuka
abahe
abo ngaba bicaye
bagaze wo yari giye wabigerageje
bose umeze ute usanze hano umeze nk'ubigunze wanyu ni he
wacu ni hano haruguru karamba
mbere wajyaga i Burundi
eh Burundi narahajyaga amande bafatanaga akajetaho hepfo bana afite indangamuntu nyine ntago wafate akajeto ariko ngiye kubura nanyo ganye fite narahajyaga
none ejo bundi bavuze ngo bafunguye imipaka nawe wabashije kugerageza gushaka kwinjira mu Burundi byagenze bite wowe
kujya gushaka kujya mu Burundi babanje kuduhagarika arakunze ku kiraro babanza baratwandika kugira ngo tugereyo mongera badusubize nyuma abapolisi b'u Burundi barabyanga tunge turagaruka ariko nyine basi bavuga ngo i Burundi ntago byemere kugira ngo tugere hakujya kubera ko hari ibyo bari bavuze ngo ngo twega tutakoze nyine byerekeye nuko i Burundi batabyemera ariko numva ko nyine aniho babyanze
kuva u Rwanda rutangaje ko ibintu bishobora kuba byaba bigiye gukemuka mwiteguye mute ko biramutse bikemutse mu byiteguye mute
kasa hiteguye kugira ngo tugere hakujya nyine duhigahiga amafaranga byaba ari byiza kabisa pe byadushimisha natwe kubera ko natwe tuguma ahangaha twicaye kutugabana n'akazi ariko kumva ko habonetse akazi nyine kumva ko haba haturyoheye kubera ko haba hongeye akaduha imibereho myiza kuko natwe ntagatwega turimo turavuga ngo duhiga amafaranga tuyabure noneho rero tugaba twicaye ahangaha nako ntabwo tuba ari twishimye
none wicaye hano rero kandi
nabuze n'akazi nyine nawe nta kazi mfite kabisa
none uburaryo ute
ubu ndajya nyine ari uko nyine ndinze no kuvuga ngo ndoza ni moto kugira ngo mbone na 500 njye guhaha ibijumba by'abana nyine kubera ko nanjye nabona ko ntago nishoboye kurandi mu cyiciro cya mbere cyo kuba nanjye ni muri leta ariko nyine nta mubereho myiza afite kabisa
moto zo urazikuraho ko ndi kubona igihe nagere hano ndi kubona uriya musore amaze koza niba ari ebyiri kandi nta zindi ziri kuza muzikuraho ibyo niba ariko mucungiraho ubuzima
abantu nyine twogereza ni moto nuko baba bamanutse ariko iyo bataje hari imodoka nyine ziba zaza ahangaha nyine ziba ahangaha nayo tukazogereza mbere twazogerezaga 1,200 gutyo ariko ubu ngubu tuzigaga tuzogereza 500
bagao bite byaho bise umeze neza ngende twa Eric ni umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika nari mbagezemo mbona mu mitwe abundi amasaha nk'aya ngaha saa tanu abantu baba bari mu kazi mwebwe ko mwigunze n'ubuhoro
twebwe nta buhoro kubera ubu nta kazi dufite imipaka igifunze barundi banza gufungura ubungubu nta twe twabaga turi mu kazi ariko umupaka ufunguye none ko umupaka udafunguwe ntago nta kazi dufite ubungubu ntago dufite twicaye ku muhanda gucya gusa
kugira ngo mubashe kurya mubigenza mute
twe kujya kwacu n'Imana kubera umupaka ugifunguye no twabaga dufite ubuzima hano turi ba mucoma abandi ari abakokayi abandi ari abakatamatike mbega barundi n'abanyarwanda tugendera ariko ubungubu wapi ntakigenda pe
namenye amakuru ko umunsi bafunguye abanyarwanda mwari mwambutse mugeze hakurya baravagarura nibyo
nibyo batwara
yagenze bite
twaragiye baduhutuje tonyine bakimara gufungura umupaka turagenda tugeze Burundi badusubiza inyuma aratubwira ngo hari ibyo ngo batarakemura ngo nibabikemura ngo bareka tugere iwabo na nubu twarategereje ko batubwira aranze ariko twege mu Rwanda wacu twakakajeto twaje nk'umuntu w'umunyamahanga yambutse twagera Burundi tugatatwongera tugasubira inyuma ariko baduhakajeti wacu ariko Burundi ntago bemera ko twambuka
wowe baramutse bafunga umupaka ubyiteguye ute nkuko urwanda rwabitangaje
nkuko twari twakoraga bafunga umupaka byaba ari byiza kuko twakongera tugakora nago kakongera kwicwa n'inzara nkuko ubu ngubu bimeze kungu bu turirwa hano ku muhanda twabona moto tukayoza twabona imodoka tukayoza ariko nakazi katizewe nyine kuko isaha n'isaha tutaba tuzikiribuze ariko urumva umupaka ufungutse twakongera tugakora tugasubira mu mirimo yacu tukongera tukabona amafaranga
hanyuma wowe ukavuga iki
yewe ikibazo afite nange nke cy'abagenzi banje bavuze kubura hano twegwe tware ba mucoma hano ako kuva ko covid itangireye ubu twese tujya mu cyaro turicara ubona kuza hano nyine kuba ari kugira bwire kugira umuntu aba yihozahoza ntabe aratongana n'umugore mu rugo kubera urabona nta kazi gahari nyine umuntu yirirwa yicare hano nyine kugira bwe bwire
ubu ku mupaka no kuduhagaze no kure Burundi hariya ntabwo ushobora kurengaho na gatoya
kirazera no kwirego hanyine uko bareba kuri aranyere ko mpareba
icyo mukumbuye mu Burundi niki
kino dukumbuye Burundi dukumbuye kubonana n'abagishiki wacu basukuru bacu bagenze bacu nta kindi kintu kende umuntu bahakeneye uhoreko yo bari kugenda gucya natwe tujyayo tubana ari ibintu byiza cyane kamose tena nako twarakanwaga tukibana amafaranga nyene tukajya tukagasoma tukanye tukigarukira
mugiye kumva mukumva ngo ejo mu buryo butunguranye barafunguye mwakuyumva mute
eh byaba ari byiza cyane hobwo kubera ubuzima bwa bugiye kongera gutangira bushyashya
je byaguma gutya
bigumye gwo cyane no rana byabareye bazurabona tutagowe cyane ndabo nkana umuntu abayicaye kuva mu gitondo nta kazi ntaje busurabona hari inyungu zirimo nyine tutashonje
wagushyira imbere y'abategetsi b'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi wabasaba iki
nabasaba ubuhahirane kugenderanirana ndetse tukagira urukundo bitewe nuko nuri na mbere hose twakundanaga iby'amacakubiri tukayivamo ntituvuga ngo twaherukanaga ngo noneho twashaka ngo twongeye twivumbure bya bindi bitangiye bize by'amacakubiri twavuga ati icya mbere reka dusangire akabisi n'agahiye n'ubundi icyo twafaga cyararangiye
muracyateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo ku ijwi rya Amerika irareba ku ngingo yo kuba imipaka y'u Burundi ishobora gufungurwa mu bihe abategetsi bita bya vuba icyo byatanga by'umwihariko turi ku Kanyaru mu majyepfo y'u Rwanda kuri mikoro muracyumva ekabagira ubusa aha ku mupaka wa Kanyaru hari abagore bahoze bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka nyuma yaho imipaka ifungiwe ubwo ubucuruzi bwarahagaze ariko abo bagore nabo bamenye amakuru ko umunota ku wundi imipaka ishobora kuzafungurwa ijwi rya Amerika ryasanze abo bagore bari kubahugura twaganiriye n'umwe mu babahugura
nitwa Niyoduhora na Gerardine nkaba ndi umukozi ukorera hano muri proje yitwa mupaka shamba letu ukaba ari umushinga wita ku bagore bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka wo ku Kanyaru uyu mushinga ukaba uterwa inkunga n'ikigo cya Alerte Rwanda ndetse na Komisiyo Episcopale de la Justice EP w'u Rwanda muri make rero umushinga hano ku Kanyaru umaze igihe cy'umwaka ntabwo uhamaze igihe kinini cyane ariko waje kugira ngo utegurire abagore bakora ubucuruzi buto buciriritse bwambukiranya umupaka ubafashe kumva gukorera hamwe icyo bimara kwizigama ndetse no gukoresha uburyo inguzanyo kandi bakazibyaza inyungu muri make rero turabegeranya mu matsinda mato tukabasha kubahugura tubaha ibiganiro bitandukanye ku butabera n'amahoro kwirinda urugomo n'intambara za hato na hato hagati yabo kandi noneho tukabafasha no kusobanukirwa uburyo bwo gukorera mu itsinda ndetse no kwibumbira mu makoperative aho tubigisha cyangwa tubasobanurira amahame agenga amakoperative mu Rwanda kugira ngo nubwo umupaka ufunze ariko igihe cyose bazaba bashobora kongera kwinjira muri bwa bucuruzi bazakore ubucuruzi bunoze bugendeye ku mategeko kandi butarangwa n'amakimbirane
by'umwihariko kuri aba ngaba bakoreraga ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi uyu wa Kanyaru ibyo wavuga muri kubapfunyikira nk'impamba muri ayo mahugurwa kimwe bibiri bitatu ku buryo bazakora mu buryo wavuga butandukanye n'ubwo bari bariho igihe baramuka bafunga imipaka n'ibihe
icya mbere navuga nuko ubu babashije kwibumbira mu matsinda mato yo kwizigama aho bafite ubu noneho bafite igishoro navuga ngo igishoro rusange kuko mu matsinda barizigama hanyuma ikindi cya kabiri navuga nuko ya matsinda noneho ageze ku rwego rwo kwibumbira mu makoperative hanyuma mu makoperative bizaba byoroshye kubera ko bazaba bafite ibyangombwa bisobanutse bigenga amakoperative yandi mu gihugu kandi noneho bakabasha guherekanya n'andi makoperative akora ku yindi mipaka cyangwa mu gihugu imbere ibicuruzwa biturutse mu Burundi ku gace ka Kanyaru hano batuye bakabasha kuba bakorerwa ubucuruzi hamwe n'andi makoperative mu Rwanda ikindi cya gatatu wenda navuga nuko turimo kugerageza kubasobanurira cyangwa se nabo ubwabo ngo basobanukirwe amahame agenga ubwo bucuruzi butarangwamo amakimbirane tarimo urugomo kubera ko amakoperative mu gihugu afite amahame agenga amakoperative bakamenya ko bwa bucuruzi ari ubucuruzi bwa kinyamwuga atari ubucuruzi bakora nk'uko babukoraga mu kajagari
harimo bibazo ki
ibibazo byarimo urebye nuko bwa bucuruzi bukorwa mu kajagari buri wese yakoraga yirwanaho ku giti cye muri ubwo bucuruzi kandi ugasanga baragerageza gusa nkaho babangamiwe no guca kuri gasutamo ngo basorere ibicuruzwa bazanye ndetse bimwe mu bicuruzwa bitemewe kwinjira bakagerageza kubyamutsa ku ngufu cyangwa se ugasanga bahanganye hagati abari abagore b'abanyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranye mu mupaka w'Akanyaru ugasanga bafitanye amakimbirane n'abandi bahurira mu isoko cyangwa abakozi ba gasutamo cyangwa abapolisi cyangwa se nabo hagati yabo ugasanga bafitanye amakimbirane ndetse no mu miryango yabo ugasanga bafitemo ibibazo by'amakimbirane ariko ubu ngubu dukurikije uko ibiganiro twabateguriye byubakitse nabo ubwabo batanga ubuhamya yuko bafashijwe ndetse no mu ngo zabo amakimbirane atakigaragaramo
ubu igihe ako kanunu ko kayo makuru ko igihe runaka umunota ku wundi bashobora kuba bakwinjira muri ubwo bucuruzi mpaka yafunguwe
kubera ko amakoperative yabo ubu ngubu harimo akora ndetse yahawe n'inguzanyo narimo hakaba ndetse n'abandi barimo kwitegura kugira ngo babone ubuzima gatozi andi makoperative ayo matsinda arimo kwibumbira mu makoperative ni amatsinda mashya arimo kwibumbira mu makoperative ariko hari hasanzwe hari n'amakoperative akora hanyuma ayo matsinda arimo kubaka amakoperative vuba ku buryo tugiye duteganya ko bahabwa n'ibyangombwa byo gukora nk'amakoperative ubuzima gatozi igihe cyose umupaka wafungura ntibongere guseruka bajya mu bucuruzi mu kajagari umwe ku giti cy'irwanda aho bagenda nka koperative
murakoze cyane
mu mubano w'abantu
tugana ku musozo w'ikiganiro abazobereye mu by'ubukungu baravuga iki kuri ingingo navuganye na bwana Kanizuyisi Bihira aratangira agaragaza agaciro k'imipaka ihuza igihugu n'ikindi
imipaka muri ari itegeko ubukungu bw'igihugu cyane cyane mu mibanire y'abaturage n'impande zombi z'umupaka
gute
navuga wenda nko mu by'ubukungu bworoheje buvuye ku musaruro w'abaturage kubona hagati yawe n'umuturage wo mu kindi gihugu akeneye ibintu akabibura kandi nawe bifite ukeneye amafaranga ntubashe kubimuha ni ikintu buriya abaturage ntabwo ari ubukene gusa ahubwo no mu mutwe bumva bafite ikibazo cya depresiyo gisa n'ikihungabana kuba ufite ikintu wabonamo amafaranga ukabura uko ucyambutsa kuba ucyambukije bakakikwambura cyangwa bakaguhana urumva ni ikibazo kitoroshye kandi kera ho ntibyabagaho kuko imipaka iya yazanywe n'abazungu bagabanya ibihugu ni ikintu kitari mu muco w'abaturage numva rero imipaka nifungurwa abaturage bazabanza bumve no mu mutwe wabo cyakintu cyari kibaremereye kivuyemo ariko noneho babone n'amafaranga babone uko bishyura mituwere babone uko bishyura minerivare babone uko bahaha n'ibyo bakeneye kuko nk'ubu nk'umuturage wo ku mupaka ashobora kweza ibishyimbo akabirya ibindi bikazamungwa yarabuze aho abishyira numva rero dukoze vuba abanyapolitike bacu bakabijyamo vuba bikihuta nibura uku kwezi ntikurangire imipaka idafunguye
iyo umuturage yumvise ngo ibihe ni ibya vuba imipaka irafungurwa ibyo byo nkubaye nkugira icyo ubwira abanyapolitiki b'impande zombi bababwira iki
yewe icyo nababwira ni uko kuba narize ibintu bijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza byose bikenera imibare bigakenera n'amatariki ubundi bumvikanye koko niba bagiye mu mishyikirano bashobora kuvuga bati dore turi mu kwezi kwa gatanu ntituzarenze ukwezi kwa karindwi imipaka itarafungurwa ndetse bakagenda banavuga bati hano mu Rwanda dufite ibiro nka toni 10 z'ibigori zitegereje kwambuka zinzi Burundi Burundi bakavuga bati dufite toni 2 z'imbuto zitegereje kwambuka ubuzenda kwera zisigaje ukwezi kumwe ati rero mudufashe izo toni zeye kuzangirika nawe ubundi buzi mu minsi ya vuba iminsi ya vuba niyo yaba umwaka ntawakuvirwa niyo yaba amezi abiri ntawakuvirwa ari nayo mpamvu mu bintu birebanye n'ubukungu utanga imibare ugatanga n'igihe ariyo mpamvu niyo dukora imishinga ahanyuma dukora tureba icyo bita rentabilite cyangwa urwunguko tugenda tuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu uzatera imbuto mu kwezi kwa gatandatu uzazibagarira mu kwezi kwa karindwi uzazisarura utabishyizemo ushobora no kumara amezi atanu cyangwa umwaka kandi uzi ko ibihingwa byinshi buriya byerera amezi atatu niko Imana yabikoze ukavuga ngo nzahinga ibigori mu kwezi kwa gatanu ngo nzabisarure mu kwa cyenda ntabwo bibaho n'ubuhinzi mu kwa gatanu bisarura mu kwa karindwi urumva rero ako kantu karabura muri iriya mishyikirano iba wibuke ko no mu mishyikirano tuyikorana na Uganda
yego
abantu bagiye hariya ikaniga bakora imishyikirano ndetse hari n'abaperezida b'ibindi bihugu ariko wabonye ko mu gihe twizeraga ko bizakorwa nko mu mezi atatu byakozwe mu myaka hafi itatu
yego
icyo kintu rero abanyapolitiki bagomba gukoresha iriya mibare ubwabo babikora bati twebwe niba rimwe koko mwumva gufunga imipaka bibangamiye turakeneye ko muyifungura mu mezi atatu abandi bakakubwira bati kuko amezi atatu arashoboka cyangwa nane cyangwa n'atanu noneho umuntu ntahore mu gihirahiro yibaza imipaka izafungurwa ryari imipaka izafungurwa ryari nyamara uwasabye ko ifungurwa yasabye amezi abiri cyangwa yasabye atatu naho ngaho binareberwa noneho bakavuga bati iyi mishyikirano yakozwe neza
igihe baramuka bafunguye imipaka murabona ubushyuhe bwahoze hagati y'ibihugu byombi byahita biza byafata igihe runaka byagenda bite
bizahita biza kuko niba bikora buri muntu wese yumva ku mutima we abyemera kuko hari abo bya bindi bita ngo kubwira umuntu ibya nyirarureshwa cyangwa kumwemera ibya nyirarureshwa ariko nta n'ibya nyirarureshwa bikenewe kuko ari abaturage barabikeneye ari n'abanyapolitiki barabikeneye ku buryo rero kizaba ari ikintu cyiza hari i Burundi ho hari n'akarusho twajyaga tujya gutahayo ubukwe dushyingirayo nabo badushyingira ni ukuvuga ko uriya mupaka nufungurwa nyuma y'ukwezi tuzatangira kubona ubushyuhe atari agashyuhe kuko n'abantu turavuga ururimi rumwe turumvikana usanga iyo umunyarwanda ahuye n'umurundi rwose baseka bakishima bakaganira ibintu byinshi
Bwana Kalizius Bihira turamushimiye cyane ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo nshimiye kandi n'abandi mwese mwagize uruhare rwanyu muri iki kiganiro nshimiye namwe mwadukurikiye hagati aho mukomeze kunogerwa na gahunda zacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika mwumvaga akabyo rubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose